keeping it locked to VOA 1, The Hits.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa aroor axada 24-ka Abriil sanadka 2022-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitriba afhamiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Qodobada aan idin kugu haynay idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa galmudug oo howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka Mudug. Waxaad kalood maqli doontaan doorasho indhaha caalamku ay wada hayaan oo maanta ka dhacaysa dalka Faransiiska. saxafi degan Paris ayaa noo faahfaahin doona muhiimadda doorashada.
Doorashada Faransiisku waxay soo martaa laba wareeg. Wareegii hore waxaa isku soo baxay Macron iyo Marine Le Pen oo xisbiga mashruuca lagu tilmaamo ama xirka ah. Doorashada waxaa ku gacan sareeyay Macron. Waxyaabihii ay ka doodayeen waxaa ka mid ah xoog saareen sicir bararka, arrimaha Ruushka iyo Ukraine, isbeddelka cimilada.
Arday ka mid ah qaxootiga dhadhaab oo dhibco sare ka keenay imtixaanka dugsiyada sare ee Kenya, caqabadaha ay wajahaan dhalinyarada Soomaalida ee raba in waxbarashadooda ay dib ugu ambaqaadaan Kanada, iyo qodobo kale oo caalami ah ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka oo aan idin aqriyo. Ruushka ayaa sii ambaqaaday duqeymaha uu ka wado magaalada Mariupol, gaar ahaan warshadda birta ee ay ku go'doonsan yihiin ciidamada Ukraine iyo boqolaal qof oo rayid ah. Saraakiisha Ukraine waxay sheegeen in ciidanka cirka Ruushka ay sabtidii bilaabeen duqeymo cirka ah oo ay u geysanayaan warshadda birta ee Azovstal, sidoo kalena ay isku diyaarinayaan in ay gudaha u soo galaan, taas oo u muuqata iskudaygii ugu dambeeyey ee ay ku qabsanayaan goobtaasi. Weerarkan ayaa imanaya maalmo kadib markii ay Moskow sheegatay inay qabsatay gacan ku haynta magaalo xeebeedka koonfureed ee Mariupol. Shacabka waddanka Faransiiska ayaa saakii u dareeraya goobaha codbixinta si ay go'aan uga gaaraan madaxweynaha xukumi doona dalkaasi dhaca galbeedka Afrika. Doorashadan oo lagu tilmaamay tii ugu adkayd muddo sannado ah ayaa waxaa ku tartamaya madaxweyne Emmanuel Macron oo ka socda xisbiga siyaasadiisa ee dhexdhexaadka tahay, iyo Marine Le Pen oo madax u ah xisbiga mayalka adag ee midigta fog. Ra'yi ururin dadweyne oo la sameeyey maalmo yar ka hor doorashadan ayaa muujisay in madaxweyne Macron uu in yar ka horreyn doono wareega labaad ee doorashada maanta, laakiin Le Pen ayaa la saadaalinayaa in dhibcihii ugu badnaa ee ay abid hesho ka keeni doonto doorashada maanta dhacaysa. Labada musharax ayaa quudaraynaya codadka malaayiin qof oo aana weli go'aan ka gaarin cidda ay codadkooda siin doonaan. Dadka ka faallooda arrimaha Faransiiska ayaa sheegaya in haddii Le Pen ay guulaysato ay mawjado naxdin iyo qaraacna u diri doonto midowga Yurub iyo galbeedka, laakiin haddii uu Macron guuleysto ayaa waxay uga dhignaan doontaa inuu noqon doono madaxweynihii ugu horreeya oo muddo xileedkiisa labaad ku guuleysta muddo 20 sano ah doorashooyinka Faransiiska. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga inta. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA. aan ku bilowna ee howlgallo ay ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya kuwa galmudug saacadihii lasoo dhaafay ay fuliyeen ayay kaga qabsadeen Al-Shabaab deegaano ku yaala gobolka Mudug oo ay horay u haysteen. warbixintan waxaa gaalakacyo ka soo diray Cabdiwaaxid Macalim Isaaq.
ciidamada nabad sugidda dowladda Soomaaliya, kuwa danab iyo daraawiishta dowlad goboleedka galmudug ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyey fariisimo ay ku sugnaayeen maleeshiyada Al-Shabaab oo ku yaalla deegaanada Qaycad, Sabeena Gowrac iyo Shabeelow. wararka V O A ay ka helaysa saraakiisha ciidamada ayaa sheegaya in fariisimo ay ku sugnaayeen Al-Shabaab laga saaray kadib markii ciidamada ay ku qaadeen howlgallo qorshaysan oo Al-Shabaab aysan ka warhaynin. sida ila madax banaan ay VOA u xaqiijiyeen weerarada ayaa dhacay xilli saqdhaxa ah isla markaana dadka deegaanka ay maqlayeen uhuunka hubka culus ee dhinacyadu ay is weydaarsanayeen ciidamada huwanta ee ku sugan deegaanada u dhaxeeya Wiisil iyo Bacaadweyne ee gobolka Mudug ayaa muddooyinkan waday howlgallo ka dhana maleeshiyada Al-Shabaab waxaana intii ay socdeen howlgallada lagu qabtay gawaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa iyo maleeshiyadii la socotay waxaana howlgalladaasi lagu dilay tiro maleeshiyada Al-Shabaab ka tirsan sida VOA ay u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka oo ku sugan Wiisil inkastoo maleeshiyada Al-Shabaab ay wadeen isku dayo ay ku doonayeen sidii ay ku tagi lahaayeen wadada xiriirisa Hobyo iyo Gaalkacyo haddana waxa ay la kulmayeen howlgallo ciidamada ay wadeen oo ka hor istaagay qorshahooda hay'adaha ciidamada ayaa hadda bilaabay howlgallo lagu baacsanayo maleeshiyada Al-Shabaab laguna weerarayo fariisimada ay ku leeyihiin deegaanada koonfurta gobolka Mudug si kastaba ha ahaatee dagaalka Al-Shabaab iyo ciidamada huwanta ayaa bilowday sanadkii tagay kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada galmudug ay ku lahaayeen Wiisil hay'adaha guluf dagaal oo muddo socday ayaa looga saaray deegaanada Al-Shabaab ayaa markale dib ugu soo laabtay deegaanada kadib markii ciidamada dawladda ay isaga baxeen qayb ka mid ah fariisimadii ay ku sugnayeen Cabdul Waahid Macalin Isxaaq VOA Gaalkacyo
Malaayiin qof oo ka mid ah shacabka Faransiiska ayaa maanta oo axad ah u dareeraya goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweynaha xukumi doona 4 sano ee soo socota. Doorashada maanta oo ah wareegga labaad uguna dambeeya ayaa waxa ku tartamayay madaxweynaha hadda talada haya Emmanuel Macron iyo hoggaamiyaha xisbiga midigta fog Marine Le Pen. Haddaba faahfaahinta doorashadan iyo waxa laga filan karo ayuu wariyaha VOA da ee London Ridwan Xaaji Cabdiwiile ka wareystay Maxamed Salaad Cali oo ah saxafi degan magaalada Paris ee caasimadda Faransiiska.
Walaahi doorashadan Ridwan saad ogtahay si fiican baa lagu dareeray maanta axada runtii doorashada Faransiisku waxay soo martaa laba wareeg wareegii hore waxaa isku soo baxay Macron oo ah iyo Marine Le Pen oo xisbiga mashruuca lagu tilmaamo ama xirjirka ah runtii salasanadkii doorashada horeyagu baa isku soo baxay doorashada Faransiiska waxaan ognahay mar walba waxaa go'aamiya dooduhu waxa ka mid ah waxyaabaha go'aamiya marka doodii ay isugu yimaadeen labada murashax doorkii hore waxaa ku guuleystay Macron oo la saadaalayay halka dadkii doorashada go'aan ka gaaray ay arkeen in aanay muuqan qof diyaarsan Marine Le Pen xilliga taas oo ahayd markii kowaad xisbigaas uu halkaas soo gaaro mar labaad China imikana waxa doodii u dambeysay ee la qabtay 12-kii bisha ama 4-kii ka hor doorashada waxaa ku gacan sareeyay Macron waxyaabihii ay ka doodayeen waxaa ka mid ah xoog saarayeen sicir bararka arrimaha Ruushka iyo Ukraine isbeddelka cimilada socdaalka qiimaha iyo sicir bararka cirka isku sii shareeray marka runtii dadka isdiiwaan geliyay doorashada dad ka badan 84 million
waa gartay marka fiirisid marka labada musharax xisbiyadooda iyo waxa ay kala aaminsan yihiin
waxaa jirta madaxweyne Macron ballanqaadyadii uu sameeyay wax badan kama fulin taasoo sababtay in ay soo baxaan qolyahan la oran jiray gilet jaune ama la yiraahdo point jacketka yal waasitay ee mudaharaadka sameeyey ee Yurub oo dhan markii dambe saameynta ku yeeshay laga wada baqay marka sicir bararka ay ka abaabulantay taasi runtii dadku aad buu dhaleysanayeen laakiin iminka waxaa muuqata maadaama isku soo baxeen labeenna waxay ku dooleysay inay dhaqaalaha kor u qaadi doonto waxyaalo far badanna ay sameyn doonto halkay kaga oolaysay in ay islaamka ay xijaabka mamnuuci doonto iyadoo ognahay Faransiisku marka hore xijaabku meelaha publica mamnuuc ka ahaa laakiin iyadu waxay sheegaysaa total wadanka laga mamnuuci doono bidooda bay ku oolaynaysaa laakiin madaxweyne Macron halka uu ka yara dhow yahay oo dadka islaamku xaggiisa ayuu janjeerayaa jinebigu oo wuxuu leeyahay xijaabka waa ikhtiyaar dadku leeyihiin maaha in meelaha publica mooyaane wadanka laga mamnuuco
waayahay ugu dambeyn siday marka doorashadan uga qayb galayaan dadka muslimiinta
wallahi walaal Ridwaan dadka muslimiinta markii hore waxay wateen miloonshon oo aad u feena dadka tartamaya oo dhan runtiina subxuma isagu muu soo bixin oo kaalinta saddexaad ku dhacay labada murashax soo baxay muu noqon marka haddii ay noqotay labadooda la kala doorto ma waxay u noqonaysaa ay ku qasbanaan doonaan inay doortaan Macron oo u dhow runtii Macron oo ognahay in Islaamka ay isku dhaacsanaayeen xilliyadii dambe sida markii xijaabka sida markii karikaturka laga sameeyay rasuulka oo Rayidul Qalb ku sheegay marka haddana marka loo eego murashaxada garabka xuriga ah ee Marine Le Pen in isaga la dooran doono ay filaysaa saadaashu waxay u bantay in isaga marka uu soo noqon doono
waaye ugu dambeyn marka goorma natiijada rasmi ah lagu dhawaaqi doonaa
wallahi waxa lagu dhawaaqi doonaa caawa ilaa birriya Ilaahay ka dhigo
محمد سلاد علي او اه صح I'm running to
Boucher, baby. Hey, you know I'm a slaughter like I'm Jason. That's why you got it on safety. White girl red, shit on brown. I probably shouldn't be around you. Cause you get wild, wild, wild. You looking like it's nothing that you won't do.
What you won't do.
Hey, girl, that's when I told you.
When I was
you, all I get is wild thoughts. Wild.
DJ Khaled.
Stay tuned for that new one from Harry Styles. It is on the way right after Camila Cabello. This is Bam Bam on the Hit.
You hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out. No. Now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a love.
It's new music on VOA 1.
known to give the color red the blues. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. You mad, fix your face, ain't my fault they all be jacking. Keep up, players only. Come on, put your pinky raise up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Hit the top so well. Look out. Second verse for the hustlers. Hustlers. Gangsters. Gangsters. Bad bitches and your ugly old friends. Can I preach? I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Are you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky raise up to the moon.